bana ba buruna ba bangwe ba iswa ka baka la lelora le tala fela ke re tisetsa bana beso tisetsang tisetsang Yeah.